inabisha. Street knowledge ndio situ na bring, ndio situ na bring. Ujasikia uko unatisha, bado hustling na madrifti. Hustling ya uko, hustling ya uko, hustling ya uko. Muziki na vituko, Mombasa eh. Hustling ya uko, hustling ya uko, hustling ya uko.
Baka mida hivi yopi na pigia kera. Mengi ya nikera sito shusha bendera. Mifuko emeka uka shida wilaya ya Mandera. Wanoko ni kibao ova mapanda ya Kibera. Wakati natafuta kuna mengi ya nikuta. Toto wakiuli sina time ya kujuta. Vitu nilifuta nikashindwa furukuta. Nikajikuta na bukta nyuma ya ukuta. Na pigia parapata kila pembe utanibata. Kama paka mina nyata zare kuikamata. Mola hasanta kwa ino talanta ulionipa.
Tunakoishi ni barishepa ghetto. Nataka nkate mtoto msani nafanya kazi ya mkorogo. Nipate dogo dogo akuna kakwa gogo. Ghetto you sote masoja. Heri tu hustle hakuna kumpoja. Uko flani tushalima tushapanda. Sasa hivi tuangoja muno mno. Hawa kujeta kuzuri uko flani njooni. Tukurikodi ya ndaki kliyo cha haki. Ilebedi tukarudi kambi ndani ya pwani. Tukaitwa Banga Studio Nairobi. Yarabi twajalie sote uko flani. Tupe moyo hekma nguvu na imani.
Nango minabisha. Street knowledge ndio situ na bring. Ndio situ na bring. Ujasikia uko unatisha. Bado hustling na madream team. Hustling ya uko, hustling ya uko, hustling ya uko. Muziki na vituko Mombasa eh. Hustling ya uko, hustling ya uko, hustling ya uko. Muziki na vituko Mombasa eh.
Shut up. Elimu ya mtaa ina msomi homie. Street life, live my life. Don't control me. I wake up early in the morning. Me na rhyme every time. Life is all about gambling. Well, Jaja say he'll never leave I till the day I die. No way. Give thanks and praise to Almighty I. He alone is my guy every day. Jaja say he'll never leave I till the day I die. No way. Give thanks and praise, yes, to Almighty I.
Rastafari
mpaka sasa wengine wanasota na janta wajapata. Uko mbalo the crafter. Sina la kufanya makazi nina sakanya. Cheki alipopinda pa mabazi ya kubambanya. Ajui, ajui apaya nini. Jakask, how is your life? Again, the 47, takaya kutanga nae. Maisha ni mwamba, wona faute tikamba. Ukazi ya kusamba, sosu wenyewe mbamba. Analia wana inch, alafu paka sahi. Nashindwa na mnagari, nitapata the key. Nifungue niingie, nikalale kwa chi. Tabu iko mlangoni, inabisha gongo. Inanipa mawazo, njiani vikozo vishingo. Maisha si mpere mko. Nazimu changa mke, utoi tasha mtiriko.